Government ya Uganda etongozza enkola endigito bana Uganda mwe bagenda okuyita okutunda ebyamaguzi byabwe wano mu Uganda wamu ne mu katale ak'ensi yonna. Enkola eno etumiddwa Postcom egunjiddwawo ekitongole kya gavumenti ya kuno ekyali kivunaanyizibwa okutambuza obubaka obuwandiike wamu n'ebitereke ekya Posta Uganda. Buli munnayuganda ayagala okuganyulwa mu nkola eno alina okukwata akatambi ak'ebyamaguzi bye byalina ng'ataddeko n'obungi bwabyo olwobaba Posta Uganda banoonyeza ebyamaguzi bino akatale wano mu Uganda wamu n'ebunaayira. Minisita omubeezi w'ebyamawulire n'okulungamya ensi eno Godfrey Kabyanga Baluku bw'abadde ng'atongoza enkola eno eya Postcom ategeezezza nti egenda kuyamba bannayuganda balina ebyamaguzi n'okusingira ddala ebiva mu by'obulimi n'obulunzi okuwona okudondolwa n'okufootolwa abasuubuzi abatabaagaliza.
The digital transformation roadmap was developed by the Minister of ICT and National Guidance with an aim to accelerate the country's digital revolution and foster inclusive digital society, improve economic competitiveness, and enhance service delivery. I'm honored to note that Posta Uganda has developed Postcom, an online marketplace.
Senkuru wa Posta Uganda James Alinitwe ategeezezza nti enkola eno ya Postcom yegenda okusinga okutambuza ebyamaguzi by'abanna Uganda ku miwendo egya wansi nti kubanga bagenda kweyambisa emmotoka zaabwe okunonanga ebyamaguzi by'abanna Uganda eyo gye biri olwo babituuse ku muguzi abyetaaga.